Ae, ko pā tēnei e mihia tūnei mai te haukainga mai te hiku o teika. Ko tēnei e mepenea ke rā tēnei kōrero ataua, e mohiana taua i tēnei wātonu. Te whenua katoa ngā tāngata katoa e tatariana i a Winitana. Engari, ko tēnei wa taua kōrero, pēnei rā homai i oua i mā oua kei whakaro, pēha kia koe te haere o te hikoi i te wāhanga tainoa kia ke ki te pōti.
Oh, well, just first, just a big mihi out to, obviously, the voters of Ikaroa Rāwhiti, humbled to be returned back as the Member of Parliament, Labour Member of Parliament for Ikaroa Rāwhiti, and, of course, a huge effort. Our Māori electorates are massive in size to some of the general electorates, so the logistics of not only retaining your seat, but running the campaign, having the army of volunteers and supporters that help get your message out, was a mammoth effort. And so big mihi out to all our Ikaroa Rāwhiti team from the top of the East Coast all the way down to Waniomata. Just very, very pleased and very thankful to be returned for another term, and hopefully the voters of Ikaroa Rāwhiti, as they did throughout the motu, voted for change in the Māori electorates, and working hard with my colleagues to obviously plan for what that means to our Māori voters out there. Waiting for the man himself, Winitana, to make the call, but have every faith in Jacinda and, of course, your very own Calvin Davis, who are leading the Labour negotiations with New Zealand First.
Mm. Oh, kia ora rai ko. I know this party, nobody likes to be on the other end of this party. However, the thing is, right now we've got time, so this party is not going to do anybody any harm. At any time through your campaign, did you have doubts about coming back into the Labour, coming back in, or even yourself getting back in? Did you have any doubts on your voters at all?
Oh, always. I knew we had to work hard, always, despite the polls and calls going up with somebody as dynamic as Marama Fox. I think every time you turned on the television, she was on it. And being the co-leader of the Māori Party, of course. So our team was just really committed to working hard, not looking at the polls or being distracted by the polls. But personally, I took comfort in my travels, again, from the many kōrero and hui we had throughout the electorate, that people just wanted change. So it didn't matter whether we're at the Tangihanga or whether it was at another kaupapa. People were just coming up and said that they felt that this government hadn't delivered for our people, and that they'd been there for 9 years. That's long enough to affect positive change for our people. The people of Ikaroa Rāwhiti didn't see that change coming, and so taking on their kōrero in terms of wanting change was my only way of saying I think our people will vote accordingly. They won't vote for this government. That they'll effectively make their choices known, and as they did, that's what the Māori's constituents across the motu did when they turned out and returned the 7 seats to Labour.
Oh, kia ora. E mihi ana mō e nā kōrero. Ka hore i haere ki wīwi ki wāwā. It was straight to the point. E pāna ki ngā rōpū tautoko i te kaupapa. I rongo i te reo o koutaura ngā kai kōrero mō tātou roto i te whare pāremata me pērā ke rā te kōrero no reira rā e kō. E mihi ana i tāe a te wā. Ahakoa e noho ngoi kore ana i tēnei wā, e tatari ana i te tangata nei a Winitana. Me toa nā hoa hoki a Shane Jones kia hoki mai. Engari me pēnei rā te kōrero te haukainga, kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Na hoki mai rāua, ka puta te whakautu e tatari nei Aotearoa whānui.
Ngā mihi ki a koe.
Ai.
Yeah, kia mautu wehi. Kia ora.
Ai, kia ora rai ko, kia pai rā tō rā. Ai rā, kia koutou e whakarongoa ke nei, tērā ko Meka Whaitiri, mai te pāti o te reipa, i rongo kea ke nei āna kōrero, ka hore i haere ki wāhi ke atu, ki wīwi, ki wāwa, kiki tonu ngā kōrero, mahi a ngā mahi, i te ahai maroto o te mahi o ngā mahi, ka puta ko ngā hua. Nō reira, kei roto tonu iai te whare o te pāramata i tēnei wā, ka noho i jāreipa te rako tō tātou, tahe o tātou tamāhine, i roto te pāti o reipa, ko meka whaitiri, ko pātene mihi atu nei, a tēnā koutou, kia ora mai nō rā tātou.